away.
Bidiruu yookaan yaballi godaantota 100 feetee bosaasoo irraa kaatee gara Yemanitti malaa turte handaara Yemanitti bishaan seentee nyaatamurraa kan ka'e namoonni 56 nyaatamuuf yoo xiqqaate 15 achi buuteen isaanii dhabamuun gabaafamee jira. Namoon aangawa IOM yookiin dhaaba godaantotaa akka sadarkaa addunyaa Yeman jiranii fi baqataa Oromoo magaalaa bosaasoo jiru haasofsiisee jira kunoo.
Dhaabbanni godaantotaa akka sadarkaa addunyaa IOM maddeen oduuf akka ibsanitti bidiruun yookaan yaballi nyaatame sun dhiirota 83 dubartoota 13 fe'atee kibxata dabre bosaasoorraa ka'uudhaan gara Yemanitti maluu eegalte. Waajjira IOM kan Yeman jirutti itti gaafatamaa quunnamtii miidiyaa yookaan immoo sabaa himaa akka ta'an Leonard Doyle telefoonaan haasofsiise haala balaa sanaa akkana jechuun naaf ibsan.
Well, IOM staff were called to the scene on the
Hojjetoonni IOM naannoo balaan sun itti uumame handaara Yemanitti waamamanii haala baay'ee gaddisiisaa ta'e sana argan. Yoo xiqqaate namoota 56 haala gaddisiisaadhaan bishaan hin nyaatame 16 immoo achi buutee isaaniitu dhabame. Godaantonni kun ka Somaaliyaarraa ka'anii Yeman dhaqqabuudhaaf imalaa turan jedhan. Namoonni balaa kanarraa lubbuun hafan yoo jiraatu ta'e gaafadhee. Akkana jedhan itti gaafatamaan dhimma kominikeeshinii IOM Leonard Doyle.
There are very few survivors, but the survivors that are there were telling us that there were no life jackets.
Namoonni lubbuun hafan baay'ee xiqqoodha. Namoonni lubbuun hafan kun akka nutti manitti yabala sana keessa jaaketiin lubbuu baraarsaa hin jiru. Dambalii galaanichaa qilleensaan raafamu baay'ee hamaa ture. Imaltoonni irra turan immoo baay'ee shororkaawan achi booda bidiruun yookaan immoo yaballi sun garagalte. Kun ta'uu isaatiif sababaan bidiruun humna isheeti olii nama feetee deemuu isheeti. Namoonni seeraa ala godaantota deddeebisan sun lubbuu godaantota sanaatiif dhimma hin qaban jechuudhaan haala gaddisiisaa sana ibsan. Namoonni lubbuun hafan harka aangawoota Yemanitti qabamanii kan wallaansa argataa jiran ta'ullee dubbatanii jiru. Reeffonni agammaatti argamanis achumatti awwaalaman jedhan. Rakkoon kun kan deddeebi'ee mul'atu ta'ullee dubbatanii jiru itti gaafatamaan dhimmoota kominikeeshinii IOM Leonard Doyle.
But the problem is that it's happening all the time and nobody cares about it. The world's media is more interested in Europe than it is in the Gulf of Aden.
Rakkoon isaa balaan kun kan yeroo maraa uumame ta'eyyuu qaamni tokko kanaaf ilaalcha kenne hin jiru. Miidiyaaleen addunyaa rakkoo Awurooppaa keessatti uumametti fuuleffatan. Garuu galoo galaana Eden keessa rakkoodhuma akka sanaatu jira. Baay'inni baqattoota rakkataniis akkuma achi jiruuti. Baatii tokko keessatti baqattoota gara 1700 Yeman seena. Bara dabre keessa kan Yeman seene 100,000. Baay'een isaanii albultoota yookaan shiftoota biyya sanaa baqattoota kana qabatanii maallaqa ittiin argachuu barbaadaniin miidhaan guddaan irratti raawwatama. Dararaan irratti geggeeffama. Namni dhimma isaanii qabu hin jiru. Gargaarsi dhaqqabu baay'ee xiqqoodha. Baqattoota haala baay'ee hamaa keessa jiraatan kana gara 300 kanneen ta'an gara biyya isaaniitti deebisuudhaaf hojjechaa jirra. Gara Jibuutiitti eega geessine booda achirraa ka'anii gara biyya isaaniitti geessamuu jiran qondaalli IOM kun. Dhaggeeffattoota keenyaa baqattoota magaalaa Bosaasoo waa'ee haala kanaa kan quba qaban obbo Mohaammed Sheekaatti bilbilee haasofsiiseen jira. Akkana jedhan.
Bidiruun kun kaka'ee har'aan guyyaa sadii bidiruu baay'eetu asii bahee ture. Bidiruun teenyee ni jirti, firaallee ni jirti, bidiruu baay'ee asii bahee bidiruu kanarraa teenyee akka taate qulqulleeffataa jirra jechuudha. Teenyeetuuf eeggatu garuu waan ammaaf qulqulleeffannee jirtuuf dhiirifaatu jechuudha. Hanga ijoollee kanatti baatee abaluutti bosasorraan of eeganii ilaalaqa hanga maqaa isaatti kanutti dinnaa muummee ulfaatana fakkaata.
Baay'eetu achirraa bahee gatii kanaa fi inni kamsa kamirra akka jiru adda baafamee hin beekamne jechaadha kanatti jirtu.
Kan isin gochaa jirullee kanuma yaamata yaallee kanuma bidiruun guyyaa sadeen kana keessatti gaatii yoo xiqqaate karaa sibiilotaa fi amaarotaa fi oromoo gidduu ati karaa bidiruu torbaa saddeetii ta'a. Kamtuu nageeyaan bee kamtuu kararra jiraa kamtuu ganna kamee waan jiru isaa ifatti ijoolleen kan bakkani torkiin godhanitti ordaanii nuti doonee abaduu irra garagaanitti ta'abu nii ta'uudhaaf biyya keenya dandeenye jechuudha.
Agammaatti namoonni achirraa isin bilbilan hin jiran.
Namoonni naa bilbilanii jiran akka mataa biyyatti nama naa bilbilee jira. Namoonni naa bilbile kun uummanni gannaqa mootii dubartiin baay'ee nachi keessatti yoo xiqqaate kara dubartii 10 reekkii isaanii harkamuudha kanaa himame. deen jana ke sokki dubarti yo angas ta deeti ne kata sangam ku me sabbi ku me mutte ko latin fata te yechu
yero bidru yo kan yabala kan ande man namonna kam yakade man wan kuma kabdu jira
nan yero amma tana de mun jiru rakkina urmin ma ta biyar rai ta bida jiru ne le nan ma gala de ke ko sai sure da kaka na de ma jiru ta kullu ne jiru ta kaji namotu madakan ati jafa kana 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 turte yechu dan man gori same wora de inda jete ke tikadanya samame amma tana yero ferratika da tarkati a cikin jeri ran kara jigi tin jeri da kata ormo ti gale nan ni yana kai jira ta ture akada da ma jiri jiri ce
mali sababan baka sani jetta ne yadu
aka rode san ne ta kai ni na murra geti nan ni ro amman dara kuma la maqda fur aka europa ti na tofi tira ga gele jiri tin yana narka da kara afanu ta tin gurtu diga kai jetta jira ci ina kai ya gudu ci da bai ne das jiri da kamar kai san ne da kaji ya muta mu ri san
kana na mota hara ya dufa ne cura na mon nan made ma jiran kun
namoto mabise oso biya afurbiya shani erin gidin da kana da yana da namonna jirata tur hadu ne aka karra na matakko yo fakin ya bisi ya fitti gandi sada yar ka kallon yi ke ya fitti dalaga din kana kai shor ba dubi je ta kabje la mas hanzawan bidiruwa ne din kan harka fitti kature mana la mas je ta karra yo kai ta jirata na la yorri madari ki wata le marge sada duro la sano ti je ko sabu fani tarige mahina ra mahina dabra oso magala arge sana jarre duro na jarre ላሳኖት መጋላሽ ወሰነ ገረ ኦፍ በከጃሙ ጓኔ አጥራ ኢላሺ ልፈኑ ኦሶ መጋላ ቢየከና ከደምደ ይመከደብረ ንጆቹ
ረኮነ ከናኩ ነከደ ደዲያ አርገማ ቱረ ደከዱባ ተማጅሩ ብድሩ ዮካንሞ የበላን ደመኒ ወሪሳንጌ ሰንጢባረት ጎደኒ ነመሂዱ ረት ፈውዳን ነሞንኛ ተሙጀደኒ ዱባታ ጅሩ ዋይ ከና ዋምበ ተማልት ጅራ
ኮንዲ ዳርበት ዱዳዳ ብድሩ ዮመፈከኛ ከነማ ድበተ ካፊ አፍርተምካ ኩንቲታቶ ነማ ድበተ ካፊ ጃተሚሸኒ ኩቲያማ mama dibba jaata mission ki putana nama dibba shakalta mitkiyan onni isuti on wan kitiyani oromoni juwan kana karra kana arka fudatte yeki ta undan deye tiya golu girana kana gitirte atishoror kee ta atu chimmu maka kuriwan baakani ki diyate ki girati dabbe oromolle jinu baka kana raudi dibe be gundan deye yiran yeki ba yeda deye girawa tikate yoromma kana galgala ka kee shatti nama dibba shan nama dibba fur yodi madara kana kee magira ni oromoda yeki yoromma kana kee shatti wallahi duwaye je ana kee yero odai tanu shoror kee shum wale sudan ka yoni rina ra kala gudume amma kina kana maga gudani tawti diyen ka haron tan daran geyi jira dirut ge dabbe tin de kadi bi gudame tin akka hinga ra ge tin jurma ge kana gudde ge kadi dab yanni kan ra bur ko fi yero ga ye de ko kana ke
haye ibsana ke ni tan gudan sin gala tom sadda
haye sin de nabbe tom